greatest music song.
I
know
it's
nitakwimbia wimbo wimbo wa salam ni utume kwako wewe tuwara na mzingo ote sina ham kisa penzi lako wewe kipini mekosa baby nisame ama kisa pesa no chazo utume vigumu kunitoka ungerudi tuonge kirita na vishuka Nikonge, mungu moyo, ushaisha bwana, tangu uwe mbali, I don't know what to do, nafeti na mama, nako sumari, they wanna see you, what I want to say, Sari, ime badirika, aswarudi untizame, ime badirika, tena squeezy na sari, ila yote tisa, kumerudi niungame, wenda ukarithika ma, mapenzi safari, nime na wetu lipanga, tujenga, tufe tuzikane, nyumba kari, nime na wetu ngeganga, usiane, Shikane, tafadhali, nito soro pali Mungu moyo, ushaisha bwana, tangu uwe mbali I don't know what to do, Nafeti na mama, nako sumari They wanna see you, What I want to say, isame
Latestmusic.com